Alhaji Malifu.
Ɗoyo studio tamani. Keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde jiɗɗi lewru décembre hitaande 2023. Sakiraaɓe heɗiɓe, Alice Cisse wondi e moɗon kikiɗe hannde o Fili Dambele wonto ɓoggi janɗe to. Cour pénal international waram hollitidde ko woni wimuɗum bangal kanko Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mahmoud sappo e jiɗɗi lewru janvier ngarono ɗum woni so tawi o yoppititeɗo na so tawi o jukketeɗo. Federa mi noddirta Organisation Mondiale de la Santé WOM jooɗa haala mo landini fewde e rewɓe ngoroɓe lan humpintinde honoroɓe mumen bangal yanogoji gatteɗi fewde e maɓɓeɗe. Yimɓele jeyom jeyaɓele galle goto woni ɓe kirsaɓe kita suka jokkolle mbawro duuɓi nogay woni gaɗɗo on ɗo golle. Sakiraɓe heɗɗiɓe, ɗon sembe kabaruji ɗimin jogani on kikiɗe hannde. Bisimilla moɗon heɗade ɗum. Kulitano ɗo wiide ana wondino e guɓal Al Qaida ɗo woni kanko Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud ka waram anditidde wara andinede sappo e jitti lewru janvier ngarondu alkamsare muɗum so tawi o jukketeɗo naɗu so tawi o joppititeɗo iwre to fedde nomi noddirta Cour pénal international. Kanko Al Hassan Ag Mahmoud omo wultina yeeso nduɗo suudu saabi waɗi bonandaji kewɗi cattuɗi ɗu fewde ɓinguel Adama. Fa ɓeydoroɗen faamu anni ko Adama Amadou Haydara heɓani en ɗo hen ɗo festango Mamadou Samasiku.
Jabu o yeso yimbe jangete yama o yuppite yama o jukke yalla o mo jukke chambre premier instance na hani hultinde wiide hay faali gondi do Al Hassan yo jati hakika odo anya yowinde do ko buru hewde sariya do dallaji hollitadi wattu sargol gol pele de fuf na bawi woytade bangal jabu o yeso chambre appel CPI chambre premier instance 10 ane mudun juge president Antoine Kessia Mbé Mendouad juge debotumako akan e honoro mako juge Kimberly Prost Al Hassan Haifa wadde warahuruji le wolde warahuruji fewde tomonte en to tumbututon le Mali kiti o do kabar o fuddi nyalade 10 juillet 2020 do gonne do CDN chapana jo e didon noddama wonande ngoytibe be e noga e didon wonande Haifa be do fuf cefike wattu kitindi avoka en yimbere torrabe o do kabar o dardi CDN didon sefade mission wide jardinke Mali goddo Ahmed Al Faki Zouzam jukama dum dubi jenay sudu kaso to CPI hele hitande 2016 jukugo mo dubi didi buita e mudum den uddugul kaso mako timmi e wattu septembre 2022.
Avocat en yimbele be wittini torda oka holiti wiide kanyu en ka ana domi sanne odon nyaloma de wi kanko maitre Seydou Doumbia be koliti wiide be jikkini jikke do wiide kanko Al Hassan oka o yipti take fe o jukkede jukkede nyawde dum ba bedere ne famu anni ko Adama Amadou Haydara o wi dum do festan sitasidi bi
men mede tijji kanko noddirtal Al Hassan o jukkaɗo no on han uddede le kasum o yaltata abbadan sabi o waɗi bonalaji kewɗi fewtude e bane Adama ɓe yimɓe toñaɓe ana hani hewde haqqeji mumen mi yii jati caggal lugal ngoji amen waɗade bonalaji ɗi o neɗɗo waɗi ɗu ana natto sabi hannen CPI tonga Al Hassan sabi yoga holliti amen wi o bonni kabaruji yimɓe ɗiw fuyo misaliji gomɗinɗi ɗimo holliti ko wanatata sabe o neɗɗo jukke minke miɗe tijji miɗe joɗiniri du o jukketeɗo.
Sakiraaɓe heeɗiɓe, ono mbawi tottude hakkillaji moɗon fuu ɗo ɗiɗo kabaruji ɗo helle amen Facebook na du compte Twitter. Fedde nami noddirta Organisation Mondiale de la Santé WOM jooɗa haala mo landini jeegom lewru décembre hitan 2023 bamako ɗo fewde rewɓele yogaɓe ngaroɓe laatade kumpintinoɓe honoroɓe mumen bangal yanogoji gattiɗi fewde e rewɓe. Eɗo windi le immadaraji sappo e balɗe sappo e jeegom fa hadde yanogoji gattiɗi fewde e rewɓe. Le wi suudu kumaniɗo yirwere rewɓe galle fa yetto sukaɓe ko yettoto yimɓelle ujunaji jeenoyom temeɗe joyom woni ɓe yanogoji waɗa fewde muɗo ɓande janvier hitan 2021 tade septembre hitan 2023. Fedde OMS ne ka holiti wiide haɓo fewde yanogoji gattiɗi fewde e rewɓe ka e hunde kande jokkitede. Fa ɓeydoro ɗen faamu keɗɗo Mamadou Samasiku si tasiɗi ɓi.
E wi madame Dambele Jelika Koulibaly kaƴaɗo ministre kumniɗo rewɓe sukaɓe e galle gollirde mawde sukaɓe rewɓe e galle mo gallure Bamako limtiki ko ɓuuri uñaji jeenayo torraji lollirɗi VBG ane ɓeeɗo temedoro capanɗe jeegomo e jeenayo worɓe.
Torraji hewti rewɓe sukaɓe rewɓe le leydi nin caggal muɗum sifat torraji yogaji antum kasi ɗum ko ɓiɓɓe rewɓe pamarɓen hippeteto jamaren yoga meɓɓe du ana fiye il e nannal muɗum won torraji mataɗi gouvernement ka baale e golita hokkundir juude fi dabiriji yalla di torraaji atter feetide e rewbe kay sugaabe rewbe lillamorde meden an hebne jogala
di do torraaji di chatti sanne no holitri kiyado OMS le Mali e wi docteur Itama Christian ngo habbo fewde torraaji di hani jukitetede e wattu duminde
c'est un travail
du golleji handi wadede watti fu wala le watti sedan tan ngo jaabi di golle jabete du ana nato sabe hannen koma fu tinno fi dabiriji feeti e haggon torraaji wattede feetide e rewbe kay bibbe rewbe le leedni kale nukkute wonde fu
di quotidienne
hun tangul hore habbo fewde torraaji ngadeteedi do rewbe jukitoto fanyande 10 décembre
nyalama ke ina adnar Allah no di worde civil am yambinama alkam sare hande le on do odo nyalama yo wakati e juude yimbe le kumani be golle majjum wadde ko wayfu yella di worde civil am an heba yarde yeso idun lato sababu du wadude yirwere ka faabe der anni ko kanko seedu dumbiya kanko ni joko horejo aeroport lady maliko haltani mohammed baba kunta do festa on sita sidibe
comme vous le savez la journée
internationale andir don don ko nyolma ana fawi do yimbe gollobe jipporde lanaaji dun ana hollita lamdi mawdi ana way wadede ko dogata do ko nyolman hono misali no gulleji fu wadirte le aeroport sabi le aeroport do civil en kay mangal pade ngo gondi ana gollida dun ana sabi bina hannen kambe civil en min terrain be nangundira juude be happato gollida hono de deje hebirte le ne gollidirare cecel subado hikkan yo hollitina kulleji kesi le golleji aeroport dun ko me halili o batu be do ndira juude be pamundura yalla golleji mabbe fu an heba wadrene wodiri tawa sikke fu wala hen
exploiter en toute sûreté
suka jokkole mbaro duubi noga e wari yimɓe le jeyom jeyaɓe galle goto bisimɓe mo saabi jande makko ɗon e rewɓe tatom suka debbo goto kan e sukale gule gotel le wi seeɗa foji keɓalle nokku o ɓeɗo yimɓele ka fu o ɗanni ɗum fade makko hirsude ɗum en goto goto seeɗa foji goti ɗiɗi holiti wiide ɗiɗo bonandaji o waɗi ɗum jamma alal baare finude alkamsare ɗum won ɓande 3h warde 4h beete ɗum waɗi nokku mom noddirta kati ɗum waɗi nokku mom noddirta kita koli bugu luka goji di kana woni jokkitaade fa oodo neddo naata e juude sabi o dogi mahina to do ana le cercle bafula be yimbelle kulitaabe wiide ima daraji mu em latike sababu nabirde commune o yeso ka kana ko be gombele nokku o hokki dum em jenaariji be jettama du le hakkune beedo yimbelle dum woni sappo tatom radio golata didom ana goto o ka e kajaado amem jaati dum woni sijo tamani bafula be to dum wadi alkam dum wadi alal bare ken dum woni jeegom lewru decembre hitaane 2023 mahina to le wi horebe ardibe commune o jenaariji yogaji kosim waram hokkere yimbelle wobbe do e timmode do timmo hitaande 2023 yuruku yuruku kayo hunde ko matite sanne li gollirde foroba fayeto darani do hore mudum dum e tawede fu yimbe le fa hewi ka fu on wonde wadde ima daraji fa dum hade yuruku yuruku ko yimbe hore jatirta ko fey hunde do e hunde ko yimbe hokkondirta cewdi li gollirde service public fayeto privé ngayde ha waddu dum cogutena waddu dum cogu goro dum e hodum fu sabe odo yuruku yuruku hodum fu sariya wi bangal mudum fa bedro den famu anni ko adama amadou haydara hebanem do hendo festan o sita sidibe e modou samaseku
yurku yurka ko sifaji didi le wi kanko ibrahima ben mamanta goto andu kabar sariyaji
petite corruption active
ala wudi sifaji jibu mo gollo jati ndardata neddo ngardo nokku mako yobudi kalsi yalla hajma ko no bilto sifaji goddo jibu dun yo wattu mo kessindin do golle mo huntale service wonko yobani fonctionnaire o yara golle mako no yawa
pour un service
le leedi mallin yoga holliti ton a wala neddo jo semme ana tidi heba hore du sabi hanne sokku heewi mabbe ana biso yibe yogabe so heba
yo waga jatti de ngadondira newa munyaaji burfu fakunde jiraabe sarabe e sakiraabe me di nonno nangede sabe vignette wana yobbi temedi yalla irum bilto min dun mi meedi yobude umnyere yalla 41 nam umnyere siki wala yo sifa njibu non
gaddo tawede fu yurku yurka ko hunde wotere ko hadaali saraaji leedi mali misali tum mode temdere nogay e tel nogay tati politi dum ibrahima ben mamanta goto andu kabar sariyaaji
la peine de la
kujidi na yobbi do sifa bonandaaji de so fonctionnaire non jomun jukete ewde duubi joyya duubi sappo suudu kaso so golono hore mudum yo duubi didi yari duubi joy
ko naari bangal kebal yurko yurka ko ana wadda kutiji kewdi le mudum le wi kango Abdul Karim Jamteni goto andu kabar keban ko holliti wiso yurko yurka ko hebi semme ana wadda torra satti sanne du kabar ji keban
len gol pour le to mali ki
al qadara talka ku le mali yo hakunde chaban nay e chaban joy le tamdere bangal jamarande jibu jawdu ne be don tan talka ku jamarande yimbe ngada honni andana kabar mudum number on ya fu famo ya
hewade nambraji tusko imi ngata di ko buri hewde yo jamarande di ngade dum tateji di fuf
parce que elle est à tous les niveaux
walle darnina habre yurko yurkawle leddi mallin politikay metta ma sanne cagan ko mati fa hannen yurko yurkaw ko ana wonde hebde semme le leddi lewi amir nefede Moussa Touré on tewtra jamare tinno heba haqile
do golleji dim kani ngoytade non kay mi kaboto di nyande fuf bi ndarata yimbele yu salade wadi namara madon be ngoyto kala sifaji mudum sunu dum tawraka en boyan e dido sifaji di
ciagan ima draji mod warade fu yalla yurko yurka ana accele leddi manni fa handen ko kabar ana mata tatte di fu
sakrabe hedi be do min kaddite kabaruji amen di kiki de hande ga fande fe no pre sala yotira amen an wodi wa salam
gattono koy modon hakkilo nyaaw jonte noddirteedo dengo o ana wodi le Mali himbe hewbe taggita wiyade onangi le leedi meden di Ousmane Touré nyaawdo cantanaado holti en hono o nyaaw wori
moi j'ai eu la dengue
nyaaw dengo o nangi kam fuddiral nawal chaldi nawal hore metti bernde sifa tempere monde e ko nande mudum ta non nawal chaldi ko to fuf tampide djum
absolument partout de la tête aux pieds
nyaaw jonte dengo hana yebede sawrugol makko lawtan wattade fa cantene da woni holti wiide Touré
ce n'est ni un paluk
yo gonga dum sambinta o do nyaw ka mo walda fi jonte pali ma jonte goddo yo nyaw deng mo hana fi yebede no mo satiri bonondo ni den no tinu den ewtiade o do nyaw le ciudi dotor yalla hakilaji amen nambalto
non do ya kabaru iwrando no sijo tamani e faabo nirbe mudum
ministere kumani do cellal kanyu e hinna yurmen
magazine amen tous les enfants du Mali nyalo mahande o ananawre bangal suka be pello be pallade khalifa guita landini an ko mi sita sidi men pewne en do hemi kirejan mi choro ndangu wulnde tow lamu siru madu samake du sappo e didi kan wayrabe mudum jogi be lance pierre chabbi wondi warde pallade kanko ardibe hokki yamrore golle o fudda
ambassa fagal
mede mede fiya pallarde watti fu sume yide en yentade kokoje mede fellade sume yide pallar ana ngaba fere ledde fira ne ledde debdo wari pallar gam fu waddan me mu'ina me nyam une wel sanne
alhamdulillah le komin nayoba district bamako do ni jide gubal sukabe don wakati yambe sappo wonto wargol pallade ka timmi jomka defgol majji heddi
ne bazafo
pallarde worbe du e robe an e majje ga mede mede nyaama dum fu e daamu dum sumi bari de me huttande honone dabani tegal mudum me duppade faade enna sun a wada dum e suka kuma wala fu wada kalle be ma e tanrabe ma to majji ana yedi sanne hono misal sa watti hen lan dan jaati
nyamde tiw pallade wana ko yida suka be fule ngallorende yoga e mabbe wonko sifi e do sababuji ko hatta be nyande dum
min genni bam ko joodi yolama goto mi yihi ladde tewtode pallarde min ka gitti dan goto mi watti jungo dalle gayga sabe pallar gam hunen gonde ngati gam gidinde nyalane mi acci yaade ladde fiide pallar min kam yida fiide pallar de jaati sab tew majje bela kan tew ko wende kan sanne buri tew pallar
so hore manni
hore be galleji kewdi ne nyaloma hande o kanyu en do warino pallade ko betti David Kojo joodi do kajolo yo goto hakkone mabbe o mo micito faham no be ngadiranno dum
on pouvait sortir
so me yalti me suka be didon mattaton do en nangi hirta atame fota faybe sappo sukabe meden natande cuudi kiddi gay cuudi kesi fuddidi mahede me yaba pallade sume warti kikide atame hebi pallade fa hebi yoga amen ana wayadal cuudi innam en yewal nanan yoga wadda ne banji en nanal mudum me defade me nyama dun welno san
bien brezé ça
wargol pallade yo golle mo forati mawdo woni mudum nam holitiri weede kanko David Kojo baro duubi chapan nay ne lama hande o odo gorko ka nimsay fi wargol mudum pallade
jinama le plus fort
hewde mudu fu suka dun semme kanyum hebda nyama nukku burdo welde on ngabbe tawede fu yoga ana warda juude mereje hebda pallar kan fe goto wara meda sama samoji famen maso soni suka goto maskin ma hebi torra amina hono suka be fu ngoy torra goto amina on be galle goto ni
c'était une famille
arande ele wargol pallade nayabe andanno homo woni hakkune sukabe jokolbe ngoro latare kala hali ardotodo ele we dunki en andambe kabaruji bini de fina tawa wargol pallade yo hunne ko suka fu hani ekintinede sabi edum wawi latare sababu o lato neddo munyo ne neɗɗo jogiɗo tinnaare sanne ɗum. Moktar kone yo dunke andanɗo kabaruji ɓiɗiɗe finatawa.
Aran noon li finatawa ɓaleɓe, neɗɗo waɗo fiide lance pierre fa moƴƴa heɓa wara pallarɗe o ɗon ko entité natton gorko ñalaɗɗe warande. Mawɓe ko heewi aran soni yii sukaɓe ana yaha ladde ana piyaɗe pallarɗe. Suka ɓurɗo welli junngo o ɓeɗe wawi miilade ana wawi natade hoorejo ñenno ngo ma ana wawi natade donson ngue. Ɗum yo misaliji ɗi mawɓe aran ƴeewata so heɓa anta suka wawɗa natade gorko dariɗo ñalaɗe warande.
Ngal ñalawma hannde o honjotoɓe hewɓe kañum en ka holliti mette muɗum fewde e ko wargol pallaɗe golle muɗum wondi yeeɓede fayso eɗum heddiri nokkule yogaji ɓeɗo sukaɓe ka fennayi ɗum.